zibajula efujjo lyo wetaga kubatula abaana b'abandi n'obafungula genda kamba mamawo mwana muwale siko kito gikyalira n'ofunzaamu omusajja n'akuwomerwa womya mugundi ove mu kwevera genda kamba mamawo wano nga tonnakula waliwa wano nganakasusu kapeka wano matigundi weyerusa tokyaliwa wano sonyiwa naye ninokugamba mamawo musajja n'akussaamu ebinusu kibusa ebikoko n'akugulira amasavu we mutuuka n'akozesaawo amalusu watotuwota genda gamba mamawo ndi wakugamba mamawo oli mugazi okukamala genda gamba mamawo nti we watuukako mu kibuga sikati toyisa zo sente wazifuna soba lw'olina nayo vuga bubi okukamala ensabbuni gy'okuba ndi wakigamba ku nnyoko obuzibu tewepimira oli ku mukazi w'abandi gwe wepikira bajja kukutema tewevuma edduniya mazina siga nkimate gwejjayo omukira onoonya omusajja n'akuyanjula anakuzimbira ennyumba enene mosula naye ng'enamba y'abasajja bakukwabula naawe omuniga nsonyiwa okulondoola gundi otabuka ng'omaze oluma enkoola ng'osunda ebbooma paka nkeera nigakiyayebaamu genda gamba mamawo ndi wakugamba mamawo oli mugazi okukamala genda gamba mamawo nti we watuukako mu kibuga sikati toyisa zo sente wazifuna soba lw'olina nayo vuga bubi okukamala ensabbuni gy'okuba ndi wakigamba ku nnyoko naawe malaaya abeera kayindi we mba nkukuza ebambi bampe ku sawundi kale yadde bagamba nti laavu eba maayindi gundi kyusa empooma oli mulungi naye kyusa empooma kyusa empooma bw'otakyuse genda gamba mamawo.